Yo, Wagon family mazi, ini the underdogs, the podcast mazi, tumerudi ndani ya stereo mazi, with another episode mazi, tumekuwa away for quite some time, but mazi, tumelink up leo mazi, na tukilink up mazi, lazima tupige shugli mazi, so, my name is Manare mazi, as usual, yo.
The Don Moran in the building, sunajua.
Mazi.
Mekwaje bana, it's been long.
Mazi. But maze, at the end of the day, unajua hata tuende wapi jo. Si tarudi tu kupiga shughuli bana.
We there. Wasiambia siogope.
Yeah, msiwai buya. Hata tuende wapi jo, tutarudi.
Wamekuwa kipigia, wanauliza, yo, kwani what happened?
ati story ni gani? Ati, tunekani cash bill tuneza toa. Tuneza changa.
Tuliwambia after election.
Mazi, after election mazi, tumerudi shugli bana. Yo mazi, unajua promise yetu after election, jo, hezi umainje.
Kawa tu wengine hapa.
Si unajua tu ini ile rayo. Nimechekia ati kuna mori wanadai pale. Ati keep, miu keep mazi, ule mori odai anakipingi sako lake small. Mwazia meita harambia mechangiwa wanchuiza. Ayo mwazia, but underdogs mwazia ni big family. Mwazia kanyo cash bill mwazia. Iyo mbogi jo unajotu watafika maibe. Na kani mande mwazia hakuwa na freedom yake jo. Aneza win back the freedom.
Lakini ngori, freedom ni expense. Mi sijui mbona.
Okay.
But mi utembea kani. Like, kuna venye niko na fear squeeze. Una get? Na feel too like, anytime shit neza go down, nisikwe free anymore. Una check.
Yo, ni nini buda? Uko paranoid. Uko fiti.
Niko paranoid. Lakini, ni heri kukua paranoid yo design. Cause, okay, niko tu paranoid jua police. Sindio, yo ni safe paranoia.
Yeah.
Kuna ile paranoia neza kwa nao. Tuzema unaishi mtaa fulani yenye ni risky, unageto sana, shootiwa sana. So unaweza kukitembea doing hivi nje, uko like shit, mseta kukia from side.
Yo mwaze, yo story ya mambanga jo, kuna riba fulani miu cheki, kuna the former senator wa business itagwa Kakamega. Mm-hmm. Yo mwaze, mini mwecheki design mambaru mwaze wa mepull up kwake.
Kwani amedu?
Okay, ni story tu, I think ni story tu. Story na politics. Mwazi, inaona
chiki. Niliona kuna mse ali dead, wakasema endo na mdedisha.
Azi, yoni mweshimi watofauti, unaona.
Yeah.
So, mwazi, nilikuwa na chiki design mambanga pale, wanakata makufuli pale kwa mlango, nini. Ezi, nisi unajua tu mambanga waki pull up, mwazi, unakamna force flani. Yaduna, uko zile za. Yo mazi, hakuna msi ako save at the end of the day.
Eh, hey, inakuwa actually kwa kuna watoi alafu like radio na makarao, inaweza kuwa a very traumatizing experience.
Walai. Mi ucheki, lakini as in nikaa hii time flani tumekuwa away, mi nimelan mazi vitu zingine mingi. Yeah. Kuna day flani nimechiki songo ako pale coast kulikuwa gana issues pale, then kuwa nabishana na wase. Then mzee mse pale all of a sudden mzee mori amepita na nyororo yake mzee.
Ya sonko.
Unajua soka ni sonko, lazima afike maibi, lazima ikotua lifika bei jo.
Zee, hebu sikia, mse alienda na China akatoka hiyo area akaenda kabisa.
Zee, ikuwa di on camera. Wenye alishtuka hadi hiko, unaona? Ile design flani, sino chikingiwe wenye kamera ziwe ndani kama ni kazi lipoteza rada kidogo, nini. Lakini umori akirudi jo China hiko. So kama unakulua nyororo pale mtaani na the hustling boyfriends. Uko peke yako bana.
Lakini hebu cheki. Hadi mimi nilikuwa naona sijui nimeona vida flani ya unyaki wamefurahia kwa Costa na cheka na ugawa na mgeni. So nimejaribu kuskani hiyo picha. Nione security ya umse iko wapi. Ni umse ya konyuma yake ama wako nyuma kidogo. Like, wase walikuwa close na any politician. Si wase wanyaona mgadi. Sijui kaa ni safe kutembea yo design. Kawe ni ex-president.
Mwazi, kawe ni ex-president. Hidi kuneza. Sai ya kuna. Kwa hidi kuna umse ya neza kuatia nadai kukumainyuri ya sai. Hakuna msi yako isa yake sasa.
Unda wasi... unda imepanda, unaweza pana kuna. Kuna leo imejaa.
So,
hii kwa lawama.
Tuseme, lakini wao kwa lawama ni genje. Hiyo ni genje.
Wewe nikuulize mashida zako zote, kuna yenye ushe yake lawama. Tuko hivi juu ya uhuru.
Wallahi si ati nini wallahi ni adimu ni kama ndaga unaenda kubai makerea pale unaenda kubai ma staff unasikia zile vile zimepanda nika leo ile busy tumekuwa leo asubuhi okay hizo njugu si nikwambia nilibai hizo njugu 35 bob
na ni za 10
unasikia tuseme ni juyo pack juu imepakiwa nini inaweza kuwa hiyo inafika hiyo beige maybe hiyo mkebe nini but mimi niko na bai hizo njugu kitu kama 2018, 2019, ilikuwa gaa. 2015 to 20 bob. Unaona, saa hii unaenda kubai, unaambiwa 35. The first thing ina click on mind yako, ah, mzee, kava.
Ni kava. Mzee. Lakini sikuwa najua sabuni ilipanda, unajua seti na uganga that often. Ni vile leo nimeenda kubai sabuni, buda.
Hey, unapata ilipanda, mzee.
But, hebu ni kushow. Like, do you feel like, kuna venye, elections ilikosi shit.
Yo mazi hadi yo mess tuko unajua sasa hadi sija kula lunch mazi mimi nasikia ku blame. Sijui ni seven year elections.
Oh after elections kuna venye tu like the general mood imechange. Unacheki kuna venye tu wasa wamechill. Si ka before. Unakumbuka before election kulikuwa na some sort of tension. Hata hiyo day ya election uliona wasa wali clear off the roads. Vitu zilikuwa zimetulia and then for like a whole week before announcement
of yeah, the
tension plan.
Eh, mimi ingia di unaingia tu hadi pale mjini unapata hakuna mbogi.
Alafu hiyo day announcement then una realize wase walifunga maduka. Wakaenda, kila mse ameenda.
Bana but sangori nakuaga. Ngori election, zin kutaifika day fulani. Zino chikingi bizka yolo, wana ga pressure. Yeah, ni kitu ndogo jo. Lakini misi jimbona mbugi ukina wasi uchukulia. Yeah, ni kama
ni big thing, like nika your life depends on it. But ni because of the history, unaget.
Yeah, maze.
Previously it's been very rough having an election. Like it's been life altering niseme. Because after election vitu zina change, unapata. A lot has happened, watu wame lose, but ndo maana tu naona companies, kulikuwa na some companies zili left before election juu ya kuprotect assets zao and watu, like hawakuwa sure what will happen. But can you say, hii ndo imekuwa the most peaceful election since independence ama kitu kaya?
Okay, mimi sijati nimeona ati election mingi, siwezi kuchocha. Yo, but kwani nikuulize, kwani watu walikuwa wanapigana kwa ile mlolongo ya DC? I think ilikuwa ga peaceful, msee, more than sai.
Mlolongo wa sana za kwa walipigana, msee. Unajua kulikuwa na violence 92.
Yeah, nilikuwa mlolongo.
Sijika ilikuwa mlolongo.
I think ilikuwa mlolongo pale DC akiwa.
I think the first time wali vote bila mlolongo, sindio?
The 97, kasi korong.
Nauma. So, maybe I'll say, like, after mlolongo, lakini zi, mlolongo tina ka, mse anajua, ay, hapa ni shati.
But, kitina kwa ngangori ni, ati unasikia ngati, ati mhesh fulani pale, kuna mlolongo ingini imeweza, alafu picha inabadilisho, unajua ni picha inashikwa. Nipiti na shiko pale mbele ka.
Oh, nipiti.
Kani mta hapa na chiki kuna Isa, kuna Okto, kuna Fena pale.
Sasa unapanga line.
Yo, mazi, sasa unapanga line mazi. So inafika pale unasikia yo switch your shit, bro.
Ngenge, unapiga chwani na unaingia line.
Yo, mazi, ndo unasikia gatu na ishingi, mazi. Hii ni fraud mazi. Alafu nimechiki kuna reba fulani, kuna governor nitagwa. Governor anaitwa Arati. The latest governor in town mazi nimeona pale jana. Tia ameambia msee kila msee simama na gari yako bana.
Bro, hebu imagine how corrupt imekuwa. Kuna 82 vehicles
yeah.
Na 250 drivers. Like msee anakuita tu kwa county offices anakuambia kijana from today you're an official driver of the county anaku register job kila kitu. Unaenda mtaani kwa chill.
Yo bro, but mi kitu hiko.
Niko shua sana kwa nga wame organize aje. au ma ghost drivers ni majina tu msame forwardia account executive, probably ni ma relatives wao or something. So una letter to G, like ana kuregister ka employee, but mna agree juu how work, unakula hiyo 30% judo inapitia kwa account yako, anakula hiyo 70. I think even though ina wamekuwa kifanya. Bro, unajua the former governor of Kisi County aliajiri budaki. Na budaki obviously aliunda cheo ndo ajiri budaki.
So budaki alikuwa na wakaba nini kwa kwa. Yo bro, nini na duna advise you, una advise you na mzingo wako.
Siende
tu home.
Hapa nifanyaje?
Hapa tutafanyaje? Lakini mazi at the end of the day mazeni
ni pesa. Ni corruption. Ni vile tu mse anadai hata mza yake yako ina kapeche. Kuna cheki. Wewe ni governor.
Mazi
yako. Hakuna mtu anakushow.
Yo mazee, kidogo tunaweza shift gears mazee kidogo. Unajua umekuwa a minute mazee na yo mazee. Kwa unajua koli anzaga na sisi mazee. Mm. Si uanza na kudunga pole ya mziki jo.
Bana.
So mazee, tunaweza tunaingia mazee leo kwa mziki. Kwanza nimecheki bana. Yo mazee, bana amechatishia mazee Jakalu pale na mshuo yo. Mazee, hiyo duba yako mazee zikuwa timechatisha ati ya tikuliko duba zangu hii sama. Unajua kwanza ukiongea kuhusu bana, bana diwezi sema ati ni duba moja ati imetesa hii sama mzee.
Zee, ameto album mzee.
Album mzee.
Lakini ata halo ali drop album. Mazee yunga me drop album, like towards the summer.
Okay.
So many people. But umeona yeme stand out. Umeona zile last, kila mtu ameimba last.
Bana.
Tanga. Like, kwa harusi na ni break up song like yo umse amekuwa wave, imekuwa crazy, alafu umeona vile ame tour the world, obviously ame go like hakuna place hajafika at this moment. Amekuwa Europe, ameenda everywhere, amekuwa US kwanza, ameichafua, amepiga like since aanze. Unajua alianzaga kulikuwa na show fulani alipiga Madison Square New York,
yeah,
after that show sijaona umse akirest. Ame hiyo ndo time ali launch last ika go viral, akawapea like sijui 2 months aka drop album nyingine baridi ime go viral. Sasa sijui man ako justified kusema like it's in the books.
Yo mazee, hadi mimi even ndo as in toward even alichachia tu hiyo reba pale anawashow. Yo mazee,
hapa
mmetu city jo, mimi nimekuwa Mimi nimekuwa tu kwa grau, najua tu vile iko, najua the moment. Kwanza mimi hapa nikipiga show hapa hii mtaa, kuna last mazee performance fulani hapa umepiga ilikuwa galai mazee. Hiyo inakuwa massive June. Unaanza gato unayo show, unajua hapo ndo unajua anga kidogo muziki na kwaga muziki na kwaga spiritual mzee. As in ina set mood yako tu design flani kwa zile za okay,
things have changed. But ebu angalia though, like unaweza ona design yenyewe, unaweza check design yenyewe ukiangalia tuseme from 20 years, like eka timeline yako ya 20 years that would be from 2000, yeah? One how music has like how far the music industry ime evolution yake juu kan yo documentary flani ya BBC walikuwa naita
one extra,
walikuwa naita homegrown 20 years, walikuwa na celebrate 20 years, so alianza 2002 si ndio?
Yeah,
walikuwa nasema previously before one extra black music in the UK ilikuwa ngumu ku sell because record labels zina ID what they want and then that is what they put out to the market and again, so una end up with an industry yenye iko na wasio naimba tu rock, maybe classic, just because hiyo ndo ilikuwa test ya record labels ama hiyo ndo kitu wanadai, so my industry plans. And then kukakuwa na pirate radio ikaanza kucheza black music and then wasio na realize black music iko hapa hivi, and then slowly some music imekuwa digital to the point yenye unapata African artists ndo like global trendsetters. It never used to be like that, like the whole world used to look at America for trends for whatever, but sasa ukiangalia the afrobeat wave design yenye imeshakuwa
Yo mwaze, nimechekia Diano untia na dai mwaze, na drop a few projects sai, maybe a few tracks. Then mwaze, the next project yenye I'm going to work on. Yo mwaze, ni pure Afrobeat mwaze. Walai, yeah.
Wadi na niya alifanya the same thing. Oh boys, Backroad G alisema, bro, enough with drill. Now, meet Backroad G the artist. Ati you've already known Backroad G the drill rapper. It's time I introduce you to Backroad G the artist. Kuna jom sana toka Congo, Backroad, I think toka Congo. So akianza Lingala.
Yo.
Adi yo nontia toka Uganda.
Bana, ndo mwana pale nimesikia pale tu amepiga nyegelewa pale, amejekelea. Eh. Yo mwaze, tumekuwa ni conversation hadi tumekuwa na man like Hitilafu the other day. Yo Hitilafu walikuwa release, unajua the first project ilikuwa ni drill, pure drill. Never Proud, the EP ilikuwa pure drill.
Yeah.
Then after that wanawakia on Godrillaz, pure drill bado.
Oh, kwa wase wenye wanashindwa, like wana context, Hitilafu ni mse wa South Kamati. South Kamati ni drill group ama ni like rap group fulani.
Yo maze unapaswa uingie maze pale kwa social media, pale kwenye tu upata mziki. Yo tafuta Hitilafu South Kamati pale. Yo maze, ni rinde fulani imekasirika pale, vijana wamejinao maze. Big shout out to man like Feron Chronicles.
Asa na rap mta gani? Like kwa wanatoka hapa?
Okay, hiyo ni swali actually. Siji, kuna series fulani ishaifanya, then tulikuwa na gunman pale. Nikamuuliza hiyo swali ya kuzileza. Yo maze, sahi maze sidhani mtaa inamata kwenye nimetoka. Yo but maze AK-45, yo ana rap 4-5. Yo but sahi anasema yo si rap 4-5, sahi na rap Nairobi. Na repadi mtaa yako, but hiyo ni mbogi. Kuna tu ni wasetu waka Nairobi, tuseme hivyo in general.
Nairobi, hebu ni kusho.
Okay.
Like, I have a feeling, like, Nairobi artists, I wanna hiyo opportunity ya kukuwa na kurep hood. Una get, like, nimeona tu awasewa na rap 5-8. Awasewa ndo wana rap 5-8, like, kui rap wanasema, eh?
Oh, kushu wana rap 5-8.
wanasema, una get.
Okay, wanasema. Okay, but, sasa, wacha ni kushu, wacha ni go back down to that.
Adi actually come up, akisema na rap number 9.
Yeah.
Adi Calligraph alikama hapa akisema na rap.
Oyole.
But I feel like Nairobi artists hawafai kuwa na hiyo nini? Hawafai kuwa na hiyo like hawana point, hawafai ku rap hood zao, cause in fact hakuna unity kwa hizo hood. Like ni one umbrella tu, uko hii town tu unapiga muziki yako. Doesn't matter where you are, because hata in fact most artists unaweza kuwa unatoka Yole bara kuna studio yenye wewe ingia Yole, like ama unajua Yole unakuja studio Burume hivi
juu. But at the end of the day una rap your hood. See, at the end of the day Jumi, okay, me the reason is to, I mean, I think mse kuna unapo somehow kuna hiyo pride. Ni juu I think at the end of the day we ni product ya hiyo mtaa, unaona?
Yeah.
Na kutakuwa na pride fulani.
Yeah.
Na kwa ezin when umetoka hiyo hood, unaona? Ezin when tu ni mswa hiyo hood tu ni kama ezin, wacha nikupatie context fulani ni kumalize hiyo story niliko ganayo before, ndione how venye iko na impact at the end of the day. Okay, Hitilafu ametoka D. Umetoka D, si ndio? Okay, ni Hitilafu ni ule mse. Okay, kwa weka ni weni fan wa hip-hop Kanairo, unajua.
Dandora,
like, Dandora ndo. As in, Dandora ndo ni nindo, ndo, the root, mazendo. Yo, pale DHC, by the way, kingia pale DHC daily, kuna wasani wana record. So, ukisema Dandora, hip-hop city, yo ndo, city ya hip-hop and everything, hawezi kuwa very wrong. So, Hitilafu wana kumekuwa na unajua boom bap, si ndio? Umesikiza boom bap for umejam to boom bap for quite some time and everything. So Hitilafu na die the next project, yo maze, mimi na go back to my roots, na itakuwa ga pure, ni purely boom bap, unacheki? So mi yo point ya nini, the hood, I think at the end of the day the hood iko na nini, yeah, that's why this sahi utasema yo king of south sea. As in, msia target context naongelelea nani, unaona?
Msia tajua tu ni kisa, like, obviously. Ukisema msia anarun 8 town. Msia hizi sema virusi mba.
Zii, lakini wewe. Lakini at the end of the day, yo, vimba ya mazeni.
Nimba.
Ni mazeni legend mazeni.
Obviously, art, uwezi sema art ya msi fulani.
Yeah, ni...
Ni better than...
Than the rest.
Uneza, like, the only way uneza sema ni ku-quantify, si ku-qualify, like, si quality. Like, uwezi rank in terms of quality, but uneza, uneza look at it in terms of quantity. So, ka Okto na vimbayo, I feel like Okto amekelea kazi sana. Sijui, but sijaona ka, nini discography ya vimbayo ikiwa na ma-album. The number of albums enye Okto ako nazo na get.
Yeah.
So ina at the end of the day, he has the music, the most music. It doesn't matter whether it's good or bad.
Yo maze, and shifting gears maze, lakini tuko on the same topic maze. Kuna list imekuwa released the other day na the Forbes. Ilikuwa ina feature like the top talents in Africa in terms of music.
Yeah.
And maze, the most unfortunate thing maze, it's like hakukuwa mazee na Kenya na artist mazee. So mimi niko zile za mimi niko zile za kuna ule Morio fulani hukuja time fulani akadai.
Hebu tuone hao sasa walikuwa nani.
Akadai
in Africa.
Akadai ati Manchester United mazee mafans wao napasa tu watulie juu at the end of the day yo mazee it's no longer a top club sai wanasema anga it's the hope that kills you no cheki so sijui ni kama ni the right time for Kenyans to come into terms na the fact that mazee
Kenyan music will never go places. This is for all the Kenyan artists out there upcoming or already up gone. Stop what you're doing. Give up already. Ebu lakini nikuulize. Do you have any hope? Do you mean recently kumekuwa na hii conversation? Wasi wana try to compare how far like South African music and Nigerian music have gone in the world ranking. So na check you. Na kusema kweli, they're doing well. Huh? South Africa ilikuza na mapiano, ika cause a worldwide commotion. Nigeria has been holding down the globe since 1990, whatever. Since Fela Kuti. So na check it. While Kenya, siju Kenya imekuwa ikifanya nini. But siju where we go wrong. Is it the language barrier? Because like you don't have an English outlet. You get like,
okay, but sidhani inaweza kuwa ni language juu hadi ukienda West Africa kuna a lot of stuff zimefanywa na Igbo, Yoruba, unaona? Na ziko pale kwa
yo
bana okay, angalia. Yeah,
ni understand half.
Yeah.
Understand half of the song.
Actually hadi at the same time, yo tukiongea tu kweli sometimes hadi pidgin, yo ya Nigeria bro, si rahisi bibi. Ya, si rahisi kuelewa.
Unaweza ni vile unaelewa patois, but sa patois ni vile ni fully English. Na pidgin ni half Yoruba, half English. Na kuna venye hizo wameshikanisha arts mazoezi.
At the same time, yo, nimecheki Angelic ako kwa hii list.
Kijo.
Yo, kwani una radanga kuna kitu rada Angelica kinini ya kiroga tu na.
Yeah. Country gani?
Benin mazee.
Anaimba girl language different wezi adama ilia.
So okay, of course mazee umekama.
So tuseme language sio factor, sindo?
Okay, for me, okay mimi ukiweza niuliza language hizi kuwa factor, but Kenya nimekuwa tu nikimedi somehow. Yo, I think ni vile stuff inakuanga package na kuna I think ndo music ndo nini ifike pale top
kwa universally consumable.
Kuna a lot of stuff zenye zinaenda pale, kuna mboka ingine kibao sana inekelewa in terms of production, in terms of maybe probably venye hizi ngoma zita distributiwa. Bado at the same time, yeah, issues ni kadhaa.
Dile nilikuwa nakushow, nilisikia Calvin akibonga kwa episode yao recent. Nilikuwa nasema, artist amesainiwa na Universal, haizi perform the same way na artist amesainiwa na local label. Kwa sababu utapata umse wa Universal, akona all the resources, all the marketing resources anahitaji, and their sophisticated resources anahitaji at their disposal. Una get, compared to the person mwenye kwa local labels, anaambiwa bro after fair tunaenda music video shoot.
Mbazi, kesho tunaenda, kesho tunaenda kushoot wapi? Kesho tunaenda. Si rahisi lakini mimi hadi actually si mko msanii, si hadi kuwa ni si hadi the tough times zina facing tu hadi wasi wana record nini muziki. Yo mazeni kwa creative hapa nje jo. Si rahisi juu ukiangalia mazee kutoka kwenye zintu umetoka. Zin, maybe tuseme pale arts haijai kuwa tini staff iko appreciated so ati, yeah, ati that much na wase. Now the funny thing, indo staff waso interact nayo on daily basis. Unaweza kuwa huku enda mboka, unaona? Au kuenda mboka yako karia, maybe wani tuseme wani when you unawaka wa finance sector. Maze uko off maze, think the only thing unaweza do ni usikize muziki.
Ama watch something.
But maze wasanii tu wako wachikingi department, kuna ile meme fulani department za chuo. Wasi wana cramingi vitu machepe pale juu ameinuliwa. Then ma critical thinkers wako sama ya mahali wana drown.
Discipline student hapo katikati.
Yo maze wasanii jo.
Ningori kwenye art cause unaona like vile art inalipa, like channel the payment through art ni different na vile unaweza lipa ukifanya your 9 to 5. And I get like when you do 9 to 5 unaingia you do your work at the end of the month, you make profit for the company and then company inakugawia kiasi. Music on the other end
squeeze.
Music like tuseme generally art on the other end, the first thing you have to do ni kuinvest. You get like you can't just wake up and record a song, right? Lazima ulipe studio time, like ulipe producer, you consolidate all the resources unahitaji, you make something and then you start selling it. You get, na it will like vile utalipwa will depend on how you sell it, and then most artists are not sales people, they are just artists. Not good.
Yeah, okay, but kuna organize issue ya like nilisikia G-Money amesema di fulani asubuhi, kuna wagana ka issue fulani na sijui ni weekends. Zin ku appreciate our own wazee na kwanga very hard.
Hiyo ni fact, like hiyo ndo the biggest reason all our industries zina face whatever they're facing, despite the fact that infrastructure ama culture ina play a big role. Atuna infrastructure na atuna yo culture ya, like unajua kuna countries unaweza enda probably vile mimi huona place ka Jamaica, ukienda unaweza pata kuna kitu kama ma block parties, una get, ama ma carnival, una get, zenye wana piga, zenye zina like wase wanatokea like ka kuna block party kwa block yenu, wase wana pull up, una get
bana.
Kenya kuna hizo stuff like zenye zina involve art and music, hakuna kwa aziko integrated in the so daily life ya wase, una get,
yeah.
Zi happen to as like zina kwa entertainment as, unajua like kuna ile kitu ni culture, like hadi kama kuna block party kwa hiyo block utapata hadi wazae walitokea hadi wa they like si kitu fulani inakuwa promoted for profit, una get, ni kitu hawa sio wanapenda kufanya. Ukiangalia music events in Kenya ni profits, una get, like ukiangalia hadi ma promoter, ndo maana ma promoter wana awadai ku deal na local acts, wanadai ku deal na international acts juu wanajua hawa sio already wako na popularity, washaenda kuja because of that popularity. Ukipara msana try ku organize event ya upcoming artist ama unknown artist in Kenya, I don't know, they must make a loss. I don't think
yo, event it lakini hata kama nimesema hivyo yo mazimi sidhani ni ntahata event ya Thames pale. Nikondakas pale, lakini mimi nakwaga pale kwa grau bana, mimi naonaga mimi na mamuru tunatembea pale. Sino jotu kuzombo toza, unakuwaga pale na namba yagu na chekingi. Yeah. Venye si uroria, man. Yeah. Inakuwaga, ezinu mna roria.
But sa unajua, we ni stakeholder kwa industry. we need this to be consumer behavior. Una get, we want consumers, no, like an ordinary consumer for music, ako so obsessed with the music to a point yenye haizi kosa event ama kitu kaya yo, haizi like u artist kani skame sema manze leo siji tunaenda Naivasha, unapata wasewa memfollow from wasewa mekujadi from coast kupiga kuona show ya u mse unaona wezi para kitu kaya yo ina happen raisi, like the culture is not there really, like the foundation yeah, Kenyan music iko meddon. I don't know, man. Sielewi what makes it so unloved by people. But I feel like wa Kenya wanateseka. So wana, like wakiona mse mwingine akifanya something progressive wana hiyo type.
Wana hate. Okay.
How many creatives wame complain about kuchukiwa online? Hadi calligrapher kaunda ngoma about it.
Yo mazi, lakini at the end of the day at the end of the day wekelea kazi.
Ita nkulize, wewe ushai troll mse online?
Zee, but nishai kuwa mahali mse ana trolliwa online. But okay, si kuongea si...
Ume witness.
Okay, nimeoshai witness. But okay, ki happen live vile design flani na chiki dread ki form wanaona, so and so, so and so, so and so, so and so amejoin
vile ina grow.
Yeah.
So, I feel like creatives wanna suffer under the hands of, first of all, uninterested, uninvested, and probably like stressed Kenyans. Do most of the time msee na troll another person online need to feel better, sindio? Like,
yeah.
Maybe it makes someone feel better. Ndio maana msee anakuambia some mean words cause life is bad at the moment. Unakaa hapo umekuwa njaa the whole day alafu msee ana post para post chake
tina mamanzia.
How will you feel as a reply as a hungry Kenyan?
Yo, anyway,
economy pain.
Yo, your reply unaweza tupea pale kwa kwa comment section.
Economy inaweza kuwa ina play a very big role in the failure of art in Kenya, cause wasana wasewa ko disgruntled too naturally from morning to evening, msa ko disgruntled. So kipost track yako una expect msa seme ah kazi safi cause you put your time in this, you really worked on this, you tried to present something, but instead msa anasema oh ingoma ina sound like, obviously you will get more negative feedback than positive. So ina discourage growth ya artists. Do easy criticism. Criticism sounds better. Sounds different.
Okay. Hizo ni facts. Unaweza jua criticism. Yo mzee, at the same time mzee wezi kuwa blind ku tiwezi ona hate, unaona?
Lazima one hate na
mzee. But at the end of the day mzee we move mzee.
but going back on my earlier point. Personally mimi niko na hope at someday hata movie industry yetu inaweza grow, inaweza fika level za Nollywood, hata kasi Hollywood ama Bollywood. Like at least it a drive. Haiwezi fika Hollywood. Maybe inaweza, but
okay, inaweza fika a long way, okay, a long way, yeah, lakini
in
juu, okay, the potential kwenye iko ni okay, juu currently in the market like hakuna story zetu.
Yeah, hakuna.
Hakuna stories yetu. So, I think that's a market niche. I think yoni gap flani in exist kwa market na.
Yeah.
Yo, mazi, I think kwa sepa le inje ama di within uneza dai. Yo, kujua mazi, ni nini will happen around. Unacheki. So, mazi.
And apio nona ya Netflix kuzi meanza kuingilia Africa. Probably company kadha zita come through.
Yeah.
So, but we should not wait for hiyo kitu ku happen. We should really do something, especially for musicians. No, we give, like, they should be earning. Not just easy. Our artists, in general, are not earning like they are supposed to. They're like, the value of their work, una get?
Yeah.
Ju mashow hamkuji, ngoma mwezi nunua.
Bana, like, jukwanza kwa poka kununua ngoma maze. Ushai support msani aje hapo inji. Ushai nunua ngoma.
Ata merchandise hata tukaunda matracks za 58 leo bado kuna venye
au lakini zinatembea nimecheki kadhaa within so okay zinatembea it's a good thing mazee wana vijana wanajituma wanaekelea mboka eh mazee tukishift gears kidogo bana jo sio kwa mafans wa Dimba pale bana. Hatuwezi toka hii base muzika tuja.
Transfer imeisha bana. Transfer imeisha leo manager.
Imeisha jana usiku.
Hey, finally manza. Imekuwa long. Imekuwa miezi mbili kwa ni ama tatu.
Mazi imekuwa from to si transfer league market ili open. Yeah, venye ligi iliisha. Lakini kulikuwa na official days ku open ini transfers. But sijui the exact date nilisahau. But all along waze, tunajua at least nani alifanya good business.
Mse, Kahalan, that is very good business.
Bro, maze, Monday maze yako pale, maze ni daily.
Man!
Maze, kwanza kwa nilimecheki mbogi kwa pale maze na Haalan pale FPN maze. Hiyo dineza jipiga kifu, hadi mi niko na Haalan. Mi nilikanga Haalan mazi, game week one mazi. Mi siku baidhi, mi likuwa, wasa walikuwa meanza kuchatisha ile design flani, yo, flop,
Jesus.
Nini, sijui nini.
Wasa walikuwa na minia Jesus aja drag points ya design
flani. Yo, Haalan mazi, tuseme sai kwenye tuko, hat-trick mbili na row. It's not a child play, bana. Hii ni league.
Na mse, amecheza game mbili solo ama?
Amecheza nizo how many appearances amekuwa within Man City from league ikianza so ameguza sahi tuko game week 4 4 5 5 5 5
ni ya leo like yenye inaanza leo sio
no okay I think kituka hiyo but it's a good thing mazi hiyo ilikuwa good signing for me personally maybe tunaweza focus maybe probably on some other signings zenye zime happen
nimecheki good signing bro.
Sterling ni good signing but okay ni okay like, but
angalia contribution yake ni kama sasa hivi ndo ameshikilia hiyo team.
Yeah, mazina kuliko gana.
Ngoja Aubameyang aland.
Eh, Aubameyang square story. Okay, but inaweza kuwa good signing ukiconsider di kiskuni squad iko pale unajua.
Kulibali alikuwa good signing. Zizi Kukurela.
Kukurela is a good signing. Yeah, good bado signing. Bado Kulibali.
Era kulibali.
See, it's not a bad signing. Yeah. I think it's a good signing. Mm. Tukimove on mazee pale Manchester bana. Shughuli tu iendelea kama kawaida. Si unajua si uenda soko.
Naona mnaamka.
Si ati tunaanza upya.
Kweli. Mko na Arsenal. It not taint your record Sunday.
Okay. Yeah. And mazee nasema leo ni date, leo ni tarehe 9. Leo ni tarehe 2 September jo zini nasoma the other way around. Leo ni tarehe 2 mazee mimi naweza sema without fear of contradiction that come on Sunday. Yo mazee Arsenal wanaoga bro.
Mimi siwezi kushow. Arsenal ndio imekuwa na the best signings in transfer window. Si best signings but ime come back with a very different.
Yo mazee kuna okay kuna chemistry pale fulani promising chemistry yenye kikosi pale ina show. And okay at the end of the day unajua okay ni fit appreciate good work ukiona progress mahali yo.
Na ebu signing za Liverpool Luis Diaz good signing.
Yeah that's a good signing at the same time nimecheki kuliwaga na umori fulani au umia ah si Nunes nini nili happen Darwin Nunes. Yeah, mazee Monday mafike mazee should arrive. But pale Manchester nimecheki mazee man like Anthony mazee boga jonito. Mazee by the dawn in kitu iko ngoja some mazee good mazee Brazilian staff mazee kutoka command mpale. Juu I'm sure for quite some time. Yo mazee hujakuwa na experience flani. Unajua unapaswa ukiwatch Brazilian una feel hiyo football ni kama uko street flani pale Rio. Niko kwa mtaa flani pale Rio.
Ile ball aina ball designer kina Ronaldinho unacheke
bana.
Unique football that's different that's Brazilian football unacheke
bana.
Moves za kina Anderson and what so unacheke
yeah.
Acha tucheki. Ligi bado inaanza. So, we will see. So, predict mapema, sema. Liverpool ama City tena.
A season.
Yeah.
Okay, hii roundi. Okay, mi Man City, nezaona. Okay, so tupena top 4 pale, sindio? Yo Man City pale. Yo kidogo naona Liverpool. Kidogo naona Manchester pale. Kidogo nione Chelsea pale. My top 4.
Aya. So obviously yeah, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea.
Yo bro, unataka kumaanisha buda.
Hakuna top 4 mnamaliza bara. Arsenal skoli Arsenal inaka better than you. I don't know the only competition. Like, I don't know mliko mtoe. Tote iko fiti bado.
Okay, maze.
Chelsea competition.
Maze, fika pale kwa comment section.
Liverpool, good competition. No.
Fika pale kwa comment section, maze. Tuchapie, maze, your top 4 predictions pale. Tujuange mapema mapema. Wo usiogope kusema.
Do you see Ronaldo playing another Champions League ever?
Zee, Roro hadi yako. Roro contract yake inaisha. This season ikiisha. Sidhani Manchester wanezaongeza contract juu from the... I think that was a bad... Ilikuwa bad business. Ilikuwa bad decision.
Ilikuwa bad signing. Sijika ni chemistry imekosa between... What's the game? But...
Oh, it is what it is at the end of the day.
It is what it is. So, yo. Yeah. I think... Oh, okay, sawa. So, so to malize hii story, eh? Album zenye zime drop within the time, zenye una feel, zenye una feel, whatever. So far, how's been the Burna Boy album? Love that.
Yo, mwaze, mi kwanza miwa mkapale asubuhi, Cloak and Dagger.
Cloak and Dagger.
Cloak and Dagger.
Lakini mi nimeti solid. Solid, moto. Solid ni moto. But ngoma nilipenda sana ni Whiskey.
Okay.
I feel like Whiskey ni Whiskey juu inabonga juu ya air pollution ina relate tunacheck. Kuna album God Did, una feel as hiyo album.
Okay, sija hiyo sita kuchocha, sija nimesikiza but sijasikiza ile design flani inaweza as in hiyo you know you ukisikiza for the first time I think for me personally nikisikiza kani album nasikiza for the first time I think inakuwa gani. Yo ni kuenjoy the vibe kwanza, yeah, unaona. So maybe right. Designers apia na yo maybe vile nilifeel, yeah. Yo maybe with time I'll be able to
did,
do that.
God Did personally nimesikiza hiyo track. Alafu kuna album flani with Khalifa ali drop on 28th of August inaitwa Multiverse. I love it. Anyway, that's like our new episode. I think it's a new season 3.
Yeah.
Episode 1 you will be interacting with us often. I don't know how consistent it will be, but we'll see. Till next time.
Peace, Maze.
Underdogs for life. Love you. Nah.